Skevu faramela nyan kevu ubanenge skevu putsa shbakele kevu.